kushoto kulia, kushoto kulia.
Yashi,
kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone
boy.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza mama.
Konde boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala. Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo. Shakwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, yey. Nikipata natumia, madu wote ruksa nitanganganga. Napendaga vicheni vishanganganga, na uturi watanganganga, yey. Hakikisha unanukia, oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza vanga.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Ase samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Wanotaka shinana na mimi awapati atasare. Usishangae tatuna vipini. Mie makonde chare. Piskwa lonileta mudini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyabara kafunguli wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga, wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey, nikipata natumia, oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza vanga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto kulia.
117.
Kushoto kulia.
Talk that thing.
Kushoto kulia.
Maniga joso mipango. Konde gang for everybody.
Kushoto kulia.
Everybody.
Kushoto kulia. Kushoto kulia. Washa tochi ya simu.
The mix killer.
Oh my god, it's better sound.